garki ona ketina haburu suka umma tobe ko magadanta on yanya alalfu on mon hallo ni fardama ma hada e monde abdulmumuni abdulmumuni foma
jamni wala kay farida hande en farida dume gaddan den bandira be suka be umma tore wombe no hitinani en alal o
alal jottude ni fedde suka umma tobe lati be deputeji de niger je kali do nan en rabirta nyaw coronavirus de report mabbe jottata bon de habar men ko findino men jahan en ton en gaya inna suka umma todo go wallirta ordinateur je hado tongo himbe jimo de portable ji mabbe men katina ko mon bori nyanya fu ipijoji men ko sonnyino bonno tande agares ko skab umma tobe gaata golleji gon hebude ko hunta haaju mabbe
noni non jati farida to enden der ilol telwa sukabe umma tor de gonno jawtinana himbe loreji e motoje mu e miccintinan himbe duni ko ilol telwa golni bonni lawol gol enden sanni
hannan no banni men go gondo tonde innateedo anise karim wadin men bedaade do majjum on ko firti bengel fufudde
dum watana hitane fu der wakati goto on ilol telwa gollal gal sukabe umma tor gonno gada no wadda be nafaka no horejo sukabe ummatore be Mohammed Ibrahim Fantini
mana ketare da so
min bittinta na be na wakati mo ndiyam dan duudi le goro ngol sanne motere buudi hamre e chapande joyi yaade kemi didi min yabata hemo lore buudi ujinaji tati wawtu gommi den jaba ujinaji didi dum do gam neddaako e ko min kapta dum min jogorto koreji amin be ngala koreji be ndu chodoa sarraji togoje mane pade
duudal dorbo tobe loreji e tokkobe lawol gol jamaabe fu no wonno jingana sukkabe ummatore do gollal gal be gon ibe gada gal nani ko Fantini
mota garini me
mi wodana lore ko jo habibbe ledde mi hokkana be buudi ujinaji tati heba be bittinaka sana sukkabe ummatore be dum dum tidano sanne
aben gaskiya bayi
gollal gal sukkabe ummatore be agades goni no gada be anda fu de gal timmata gan andaka de mosolo hebete
Farida fedde indirade AAPJ Niger hano fedde sukabe ummatore latinobe député do inde sukabe ummatore leddi Niger Dalila Batum en jetata bu gadi alal bittido o enden to ende stade général Seynou Kounté hawrine pindinol ko e himbe do nyaw coronavirus era bum e kadan du fahande e miccitaade ko hedi himbe nyande fu nyaw coronavirus gu enden hanti
nani no on woni lawol ko e adi gan foddude hakkilo himbe e hisinta ko e mabbe e nyaw gungu coronavirus hana hawjido fedde dende AAPJ Niger Seydo Abdullahi Alfari ye halini Michel DJ semen kettino
contenu de la situation qui
yerno sadar ma wonde duniya am fu wadi ko min bi min gata hono fijeno min boro do jid amin mi enda kano woni min gadan gollal latingal walla sukab ummator sanne dum do fi ko darto no ciba ko wartu tawe hono wadi no wodi tawe jabbe nek e himbe fu dum kujje kedo ko gum min gada der mun ndara filla hono nyangu e hore mudum e fa hande dum wal tudu gomnanti do labi adi gam batte hisande himbe nyangu endam min gadan dum sukabe nata e le fi ko darto yaadu yeso golleji mudum to don du konna min gadan kulle kewde der leedi on ko min gatto dum der leede godde non non du kon der leedi enda won ko min gatton to sembe region war region ko ko te sukab ummatore nati amadi
international region en particulier
farida mi kintinen himbe ni ko 13 lewru janvier hitane dubi ujuna didi e laso dum hadi wadade moto yilade der departement belayar region tilibiri dalila durude ko watta jonde jam warta der cekantarar de endan
nani na sukabe ton en joni hadama dogginol motoji mabbe e chatobe essence do lawol hannon no memory golleji mabbe Musa sotto essence no nani ko mon mo bataneme on ko firti dengel fufulde
wallahi ashigati
wallahi dum walahi dum weli faysera neddo eto bidori essence der nyaloma ndu hantata no jombaade du ndem mum mi ren kabanno choggu amma jomo be galay be cioda kabu kabu ni non wala na wade kadi jon en taxi ji ni non de gari burta bidoru woturu ko cotta hanti neddo no nyallan sonnay bambur de Allah no jogi ko yirnda mudu do ni min ciodata wawtugo min ja station sodoide wara etado litera on budi hamre sappo wala min cionnata dum wallahi subaka warde jom mi buray litereji tati e fekkere ko cionnum ndem mun neddo no wayi sonnude ko burta litereji hamre to cioggu wala jondo
sonnerandi sino wallahi
li heddugo jimi e filmiji de portable nakle USB har gollirgo ordinateur kanjum woni gollal ko Skype ummatoɓe gari gaye gone e gaɗa joni.
Non ni ba jaati Farida, golle ɗe du ni no walliraɓe ɓe keɓa ko humta hajuji mabɓe. Kettinoɗen yewtere pindinolde Fadel Alu Siriani en dow suka ummatore goɗon biyeteɗo Namatama e computer.
Omo joɗi hadde ordinateur makko, o wita kenani Namata omo ɗo omo suɓo jimi gam fa wattana goɗɗo garɗo makko.
Yaygi soñen Samba,
miɗo nilda jimi e silmaji waftu gondo, miɗo sonna carte mémoire, mi ɓooyi nder gollal ngal, min sigilanto hoore am masin nan ordinateur. Neɗɗo heppata ceede ko wari ley majju nde ɓuuɗi capanɗe joyi kokkuɗa kan noon mi jaɓa, nde a wii a wala fey mbuuɗu du noon mi acce ndilla. To sukaaɓe jokolɓe e surbaaɓe no ngara, kamɓe nimɓe ƴuwoɓe nder gure laddeji ɓen do.
Kanko ngarɗo heɓana jimi ɗi endan lewru gayɗo ni o jiya, o wi hunde no weli ɓe sanne ko suko wonno waɗ ɗum endan.
Wallayi miɗo yettamo e gollal makko ngal sanne, miɗo sooda wawtugon carte mémoire e makko, mi wiya o nil dakam jimi, kanko du o nilda kanɗi. Imo lilda kam fay ko ɓurta jimi hemre, jimol du fuu wattirta kenana buuɗi sappo.
Bako ta saɗanamaji heppata e gollal sukaaɓe hewɓe no gaɗa golle ɗe ndan ngam heɓa ko wuuriri.
Imo gorge kambo koɗi
joɗade wala no waɗa hunde fuu ɗum ni woni min jiɗa waɗi komiɗen gaɗa golle ɗe, wona ɗum welumin non. Fa waɗa jon nomin godi saɗorma hiite lantarki le wuro amin ɗo sanne, tampiri no tawa lemun ya, gam masiniji ordinateur ko bonani kam mi anda fay kaddi muɗum. Carte mémoire bonol mum ɓuri kalkol mum ɗuɗude. Jimi ɗin e hoore mum ndego miɗen gaɗa ɗi téléchargé, nda watti buuɗi hemre ɓurta jimi sappo ko keɓta nder mum, gam neɗɗo no yiɗi gollal ngal waranta accude ngal.
Sukaaɓe worɓe hewɓe no gaɗa gollal ngal fo a tawan ngala e jande l'école ordinateur o du ɓekkita keɗum e mawniraɓe maɓɓe.
Jomin jami natano de habaruji men ko tonino ɓonnu
Farida har ko darata fijoji tonnol ɓalli ni, miɗo miccintina ko Paris Saint Germain e Bayern Munich kan en jahata lati ɗo a tefa coupe liga o enda. Miccintinan himɓe du ni ko arana majjum ni illa ko ɓe puɗɗi latol bal liga o enda. Alarba sappo e jeenayi lewru août hitande 2022 e lasso Bavarois en keeɓi jalorgal dow Lyonnais en 3 e ɓolu.
PSG yaha fotide e Bayern Munich lasso e 3 lewru août jamɗe jeenayi jemma ton e Lisbonne. Bavarois e keeɓi jalorgal dow Lyonnais e alarba bittiɗo 3 ɓolu. Ñaabiri e Lyon de Lexki kan e gatti diiɗi ɗin ko jarogal ngal heɓa.
Nokkure de e nden talata sappo e jeetati lewru août hitande 2022 e lasso PSG heeɓi jalorgal dow Leipzig e 3 e ɓolu.
Ɗon men katini habaruji men ko sukaaɓe ummatoɓe, so jaɗɗirgo to Allah yaari men, min jetti e kettinaki mo on.